Vai sonar. Amisi dhani kama nitaweza kuishi bila wewe, bila wewe. Wendo rubani ajuna nirusha utoka kando doke. Yani kama nelea pezi linapea pole pole, mimnyonge mbona nanyonea. Pengine sidhani nitampenda ya nani, yani moyo naumia pale ukilia taratibu, baby peki yangu sijazoea. Tanyasha na nani kama si wewe dali, my sweetie, my baby, my darling, you love me moto, my darling, oh baby, I don't wanna cheat no more, my baby, my darling, my honey, you love me moto, my sweetie, my baby, oh yeah, yeah. Takupenda wetu wakisema na mchana usiku atalala tu. You be there for me, oh my love, oh my love.